రేడియో సగలి అమెరికాతి రేడియో సగలి అమెరికా సగంతాన ఫాన్ ఓరోమో సంబతాఫ్ దిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్క అంగసా అసదిత్ సగంతా సాటలైట్ నైల్ సాతిన్ తంసాస్ అమ్మ జల్కబా fagoof dio rasa satellite nail satin kannennu caqasa jirtan aggeefatoonni kenyat tamjirtu keesumme situn keesan arraan tujube horati saganta kenyat umatorbani sambataaf dilbataar arrat babasale ijo torban kanadiye sine keesa irradeebine sin aggeesifna President Donald Trump gutata galgala diplomata to biyoti muslima rajre sarata an White House tsemachudan innabati Ramadan sommana ki kuf galgala irbata wolin qoddata nejran Trump Ramadan yero walgargar saf mati fawa sawlit fidu jedan Trump tidabaludan waldaddabuf hokara torbanneyo ummata amanti wan addadaran ibaka irra anun nidanda ama jedaniru
Our hearts are filled with the grief for
Kees Kenya onnen Kenya muslimota masjida New Zealand keesat ajjefaman ilalchise gaddan gutudam akkasumasi kristanota juushota fi ijolle waqayyo kannen bro Sri Lanka California fi Pittsburgh keesat ajjefaman niyadanna
In their blessed memory we resolve to defeat the evils of terrorism
enna isan niyadannu kanatti sharor keesumma injifachu akkasumasi dibba amantir jiru dabamsi sudaf hojenna kananisi ummati soda male waqifachu balan narra gainna jede oto hiyadein kadanna gaggefachu dandaw qabam
trump garafulad rat wali galtef nagan akajratu waq ha kadannu jechun erga dabarsaniru bole yumma yo kana oromia ke satte jiran akwa jirgi dugala odp jedut ummata walubachi se jira akadu bihiman wa jira kana obotaye danda ajadan itmarin akana kun wal shakki fol soda sabota giddu jiru tqesa muktar jamal tugabase
wal tajin obolumma nanno oromia kodinota magala anati hanga gandati tasifamatin inture bay emil ka hatu isakananille walin mariachu dabura wal shakin wal sudan hawasa giddu turelle hedduminan akafuramu shoro ol ana qabachu isati dubbihiman wajir odp obotaye danda sabahimale dafkan dubbatan obotaye nakajalaniti wal tajjichi hariro ummato ta giddu tcimsu bira darbetinin wala manta dabu fi shakki ummata fi motumma giddu turelle hambisu danda etinin jirajadan qamalen hawasa sabota sablamota fi ummatota garagara ralle dabalatetinin walitti dufani mari ataturanille mira gari ittidaga ame walhubanna dan addangalu dubbatan
irmanna nachirette namonni milena gara milena to nakopsisa irmatu isa fi umannimu waltaki sanirette mira obulumati mira jalalati mira tokumati soda yato kalesa kesa turkesa bahe walhammate walingamade sirritti kirmacha ture yadonne achkesatti kan baaye nisani yan waltaji sanirakke sadarka duradit tokumman ke yawana rawumaneenti wambaraleera la possise iganille la feenille foninille walichira
waltajin mari obbulumma sabota sablamota fi ummatota etiopia nanno oromiyaatti qoppaaye kuni jalqabu mayyu kaayyo lama qabateetinin ka ejed obbotaayen kaayyoonin jalqaba dulli baldan sabahimale raakaaseetinin hanga mediaale hawaasaatti ummata afaan faajjeessani walitti boosuudhaaf walshakki uumaniitinin akka obbolessi obbolessa ajjeesuuf shiramaatinin ture dursee maaltu deemaa jiraadhaan hawaasni akka dammaquuf hubannaa kennuudhaaf kan yaadame ture jedhan kaayyo lammaffaa ammoo obbotaayyeen akkanatti dubbatu
lammaffaan ammoo qaamonni gidiraa siyaasaa hojjetan ummata maqaa amantiitiin maqaa sabaatiin walitti buusanii achi keessa bu'aa siyaasaa warri barbaadan waan jiraniif kiyyoo isaan dhiyootti qopheessan waan beeknu wanni sun odoo gara ummataatitti gadi hin bahin dursamee ummanni eenyu maal gochuuf akka deemu itti himne ummanni kan hubatee mari'atee ofiisaati warri sun akka nagaa isaa jeequu deeman akka obboleessa isaatiin walitti isa buusuu deeman waan akkanaa kana ummanni hubatee ofiisaati akka dhoowwatu kana isaa qulluun kayo lama fadai.
Waltajjiin kun duudhaalee waliin jireenyaa baroota dheeraadhaaf hawaasni kuusataatiniin ture kan deebi'eetiniin haaroomse rakkoolee dhufuudhaa mallanillee kan durseetiniin maqsuudhaaf shoora ol'aanaa qabu ta'uu kan kaasan obbo Taayyeen hawaasni nagaa fi tasgabbii naannicha keessatti uumuudhaa malu shoora gama isaatii taphachuudhaa qabu maal akka ta'e gama mootummaatiillee maaltu ta'uu akka qabullee kan irratti akeekeetiniin kallattii kaahedha jedhan.
Mootummaan qaamota uummata walitti buusan qaamota akka uummanni wal buqqisu qaamota akka uummanni sodaatu akka yaadda'u gosu miidiyaadhaan haa ta'u qaamaan haa ta'u keessa deemee nama akkana godhu kan olaantummaa seeraa akka kabajamu gochuudhaan nagaa buusuun mootummaarraa akka eegamu keessattuu gara miidiyaatiin warri miidiyaa irratti hojjetan hawaasa keessatti yaadni hawaasa keessaa ka'u ijoolleen jiru namni sirriitti waan hubanneen jira waanuma arge hunda namni dhugaadha hidhee fuudhee deemu jira soo kallattii kanatti warri miidiyaarra hojjetan gaazexeessitoon sirriitti miira itti gaafatamummaatiin maal dabarsinaa maaliif dabarsinaa akka jedhu san laalanii waan uummata walitti fidu waan nama wal dhabe araarsu waan nama tokkoomsu kallattii saniin yoo himanillee bifa saniin gochuudha qabu malee akka uummanni walitti gochuun irra hin jiru ammoo miidiyaalee waan kana diidanii ammas borusiif ta'anis waanuma kana irratti halkanii guyyaa bobba'an immoo mootummaan toora qabsiisuutu irra jira kana gochuu baannaan biyya tanaaf rakkoodha kan jedhu uummata biraa yaanni ka'ee jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Walwaraansi hamaan waggoota afurii kan Yemen keessaa dubartootaaf durbootatti jireenya hammeesse. Hedduun isaanii abboonni warraa waan irraa du'aniif muuxannoo hojiif barnoota tuun qabaatiin qofaa isaanii maatii ofii deeggaruuf dirqamu. Ganda gammoojjii baadiyyaa tokko keessatti jaarmiyaan gargaarsaa Yuunaayitid Isteetsi kan Intarnaashinaal Reskiyuu Komitii jedhu waaltaa dubartootaaf durboota rakkoof saaxilamaniif muuxannoo hojii kennu hundeessee jira jedha gabaasii Nehaa Wadekaar. Intekaab Alii Abdulwaasii haadha ijoollee shaniiti. Mana jireenyaa ishee taayiz jirurraa lola baqa gara ganda baadiyyaa Raaz Amraan jedhamutti godaante. Dhiironni lammiiwwan Yemen hedduun qabeenyaaf lubbuu isaanii waan dhabaniif dubartoonniif ijoolleen durbaa maatii isaanii deeggaruuf dirqaman. Haati warraa Intekaab Alii lubbuun jira garuu hojiitti bobba'ee hojjechuuf hedduu dhibamee jira. Kanaaf jecha intalli isheef Intekaab muuxannoo hojii haaraa horataa jiran. Barataa jirra iyyummaa keessaa baanee maatii keenya gargaaruuf. Meena ilaali abbaan warraa koo dhukkubsataadha kanaaf intaloonni koof an maaticha deeggaruu qabnaa jette. Intekaab Alii Abdulwaasiif intaloonni ishee waaltaa Alboreeqa Niyoork keessa kamaadheffate koree baraarsaa sadarkaa addunyaan dubartoota deeggaruuf hundeeffame keessatti argamu. Hojjettuun waaltaa sanaa Feeruz Yaasiin akka jedhanitti dubartootaaf durboota 50 ta'an guyyaa guyyaatti leenjii fudhatu yookaan bakka amansiisaa mana isaaniitti dhiyoo ta'e as dhufanii yeroo dabarsu jedhu. Naannoon kun safuu aadaatti cichu dubartoonni alatti hin ba'an sababiin isaas dhiiratti makamuun fedhan yoo bakka biraa kan akka sheek adaniif. Karaa tardhaqanii baratu ta'e geejjiba uummataan deemuu qabu garuu abboonni warraa isaanii naannoo dhiisanii akka hin deemne isaan dhorkuu jedhan. Dubartoota akka Intekaab Alii safuutti cichuu aadaa Yemen cabsanii ba'uudhaan yeroo jalqabaaf hojiitti bobba'an. Waaltaan kun dhimmooti saala irratti hunda'aniif dararaa jiru laalchisee gorsa kenna. Dubartoonni hirmaatanis heddummaataa adeemaa jiru jedhu hojjettuun waaltaa kanaa Feeruz Yaasin. Kan nuti kana argaa jirruuf dhiironni dhiibbaa irra jiruun kan ka'e hookara maatii irratti kaasu aarii isaanii mara haadha warraa isaanii irratti ba'u dhiironni yeroo dheeraaf mana isaanii dhiisanii yeroo deeman dubartoonni waa hunda hojjetu kanaaf jecha sababaa lolli jiruuf dhibee sammuuf saaxilamu waan hundumaa sammuun isaanii baachuu waan dadhabuuf boodarra nu bira dhufu jedhan. Intekaab Alii Abdulwaasii abbaa warraan kudhu karoora seen mana huccuu hodhan banuudhaan intaloota ishee waliin hojjechuuf qabdu ni deeggaraa jette. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. qeef qabeenya isaaniirraa buqqaan 38,000 ta'aniif tajaajila fayyaa kennuusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Instituutiin kun akka beeksisetti daa'immaniif hawwan hanqina nyaataa qabanis jiraachuuf naannolee qubsuma baqattoota kanneen akka baalee aanaa daawwee sarar saawwenaaf raayituu rakkoo hanqina bishaan dhugaatii qulqulluu keessa jiraachuu isaanii beeksisee jira. Muktar Jamaaltu erge.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa kaleessa gaazexeessotaaf Finfinnee waajjira isaatitti kenneen akka beeksisetti buqqaatota naannolee jaha jechuun naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Somaalee, Hararii fi naannoo Kibbaa keessatti aanaalee 76 keessatti argaman 38,000 ol ta'aniif tajaajila fayyaa adda addaa kennuu isaa beeksiseetiniin jira. Ittaanaan daayireektara Instituutichaa fi qindeessaan wiirtuu to'annoo fayyaa hawaasaa Dr. Bayyana Magos ibsa isaanii irratti akka kaasaniin yeroo buufatoota buqqaatonni keessa jiranitti tajaajila fayyaa kennan kanatti dhibeelee adda addaa kan hawaasa kanniin keessatti mul'atan illee adda baasu irratti hojiin hojjetamaatiin jiraachuudha dubbatan Dr. Bayyanan.
መተንፈሻ አካላት ችግር ካይን ጋር የተያዙ
ጎሶኒ ዱኩባ ሰደርካ ጉዳዳን ኢላለመን ረኮ ቃሞሌ ሀርገንሱ ዱኩቦተ ኢጃን ወልቀበተን ጭቶ ራሞ መርዲማኒ ባሳፊ ረኮሌ ወልፈካተን ከምብሮቲ ኢሳን ኩኒን ከን ሃለ ጅሬና ቡቃቶ ተከኒራ ዱፉፊ ሃለ ዲፓተከሰ ጅራቹ ኢሳኒቲን ከወልቀበቱዳ ዲቤሌን ኩኒን አሞ ሃለ ቁልቁሊናፊ naannoleen manneen fincaanii keessatti jiraachuu dhabuurraa kan dhufu ta'ullee namatti garsiisa.
የንጹህ አቅርቦት እና የመጸዳጃ እንዲሁም ንጹህና መስጫ አገልግሎት ትራት ያለባቸውን የሚያመላክቱ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው።
ቡፈታሌ ቁብሱማ ቡቃቶን ከሰ ጅራተን ከኒን ከሰትሌ ረኮን ሐንቂነኛታ ከሰቱ ዳኢመኒፊ ሃወቲ ሆሲሰኒፊ ከነን ኡልፍ ገራዳ ቀበንረቲ ሙልጣቹሌ ደዱበተን ዶክተር በየነን ቁብሱማ ቡቃቶታ ናኖ አማራ ኦሮሚያ ናኖ ኪባፊ ሶማሌ ከሰቲ አርገሙን ዳኢመን ኩማ ዲበሰዲ ኢፊ ኩማ ኩደሸን ኢፍ ዲበሸን ኢፍ ሰገልተሚ አፉር ኡምሪን ሳኒ ወጋ ሸኒ ገርተኢ ሐንቂነኛታ ቀበን አደባሴ አከገርጋርሲ ሳም በርባቺ ሱቤኩሌ ሆምነ ቀቦወጂን ዳኢመን ኩማ ኩዳፉሪ ኢፍ ዲበጃአፊ ዲግደሚ ሸንቆፈ ደቀቤት ኒን ገርጋሬ ጀዳ ረኮን ኩኒ ሃሉም ወልፈካቱን ሃወን ሆሲሰኒ ኢፊ ኡልፈገራዳ ቀበን ብረትሌ ከሙልጠቱ ተውዳ ዶክተር በየነን ከኒሳን ሰባሂ ማሌ ዳፍ ዱበተን
ነፍሰ ጡርና የሚያጠቡናቶችን በተመለከተ ከ130,000 በላይ የሚሆኑ
ሃወተ ሀርመ ሆሲሰኒ ፊ ገራዳ ቀበኒን ወልቀበቴ ሃወተ ኩመ ዲበቶ ኮፊ ሶዶማ ኦል ሐንቂነ ሚዳኛታ አከቀበን አደባፈመኒ ከኒን ኬሳ ሃወን ኩመ ኩደሰዲህ ፊ ዲበሰዴት ኪንጫለቱ ገርጋረሜ ለኮፍሲኩኒ ሃንገ ቶርባነን ጃሃን ደርበን ኬሰቲ ቆፈ ሆጀተመኒዳ
እዚ ቁጥሮች የምነግራችሁ ባለፉት 6 ሳምንታት ውስጥ የተሰሩትን ብቻ ነው ማለት ነው።
ኢንስቲትዩቲን ፈያ ሀዋሳ ኢትዮጵያ የሮ አማ ከነቲ ኦጌሶ ተፈያ ዲበለማፊ ሸንታን ናኖሌ አዳ አዳቲ በከቆብሱማ ቡቃቶን ጅረኒቲት ኤርጌቲኒን ተጃጅል አከከነን ከንታሳቲኒን ጅርዮተው ወሉ ማገለቲ ጂአቢቶቴ ሳበረኩማ ለማፊ ኩደቶኮ ካሴ ኦጌሶ ተፈያ ዲበቶርባ ሸንተሚ ሰዴት በከቡቃቶን ጅረኒቲ ቦባሴቲኒን ተጃጅል ፈያ ከኑ ኢሳሌ ቤክሲሴ ገርጋርሲ ፈያ ቡቃቶ ታፍታሲፈም ባኤረኪሳፊ ወልጣጣ ተውይሳቲን ወልቀበቴ ባሲሌ ሄዱሌ ባሱ ኢሳ ቤክሲሰ ኢንስቲትዩቲን ኩኒ ቶርባንጃሃ ደርበን ቆፈቲ ዶዋፊ ተጃጅል ፈያቲን ወልቀበቴ ባሲ ቀርሺ ሚሊየነ ቶርባተሚ አፉሪ ኦል ኢንስቲትዩቲች ባሱ ሳሌ ዶክተር በየነን ሚዲያ ሌ ዳፍሂ ማኔጀሩ ዳብሌ ፈያ የሮ አደ አዳት ሰበብ ወልቲ ቡኢንሳፊ ካምብራቲን መንጫኒ ወለካን ዮካንጉቱ ማንጉቱት ዲጋማኒቲኒን ጀደን አካታን ሱፓሜ ሆጅት ዴቢው ቀቡረቲሌ ሆጀተማትኒን ጅራቹ ዶክተር በየነን ዱበተኒ ጅሩ
ከዚ ቀደም በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ የወደሙ የጤና ተቋማት
ለኮፍሲ ካናንዱራ ዳብሌ ፈያ ጎቱ ማንጎቱት ዮካዳን አሞ ወለካዳን መንጫኒቲኒን ቱረንጀኔቲኒን ዲሄሲኒ ጅራ ኦዴፈኖ ናኖሌ ዳፊ ጫሳ ገዲ ወጅ ሃሶፍኔ ቱሬን ኬላሌ ፈያ ዲበለማፊ ኩደሸኒፊ ቡፈታሌ ፈያ ኩደሰዲቱ ጉቱ ማንጉቱ ዮካን ወለካን መንጨ ጀደሜቲኒን ቱሬ ገሩ አዴምሰ ዴቢስኔቲኒን ኢጃሩ ዳፍታሳቲኒን ቱሬ ኬሰቲ የሮ ቁልቁሌሲኑ ናኖሌ ወጅን አደባስኔ ኬላሌ ፈያ ዲበቶ ኮፍ ጃአተሜ ቶርባፊ ቡፈታሌ ፈያ አፉር ቆፈቱ ወለካዳን ዮካን ጉቱ ማንጉቱቲ መንጨ ጀኔቲኒን አደባፈኒ ከናፉ ኢሳን ከኒን ኬሳ ወለካ ኢሳኒ ጀቹኒስ ሰደተሚ ሸንከንታ አኒፍ ministeri eggumsa fayya baasi isani waluma galatti hundayyu baase tinin yero gababa keessatti debi ani tinin akka ijara mantasi sudaf nanno le wajin hoji isa egale tinin jira
selezi lanno zi gimash lemihunu 85 lemihunut malatno የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሙሉ ወጫቸውን ሸፍኖ ባጭር ጊዜ ውስጥ መልሰው እንዲገነቡ ለማድረግ ከክልሎች ጋር ስራውን ቀጥሏል ማለት ነው።
ናኖን ቡቃቶን እትቁባተኒትኒን ጅራን ሃል ጅሩፍ ጅሬን ሳኒ መጀታ ተውደቡን ሐንቂናሌም በኡራሌም ሶማቲፊ ዲሞተ ገረገራ ጅሬን ሳኒ አከ በላዳፍ ሳጥ ለሙሌ ሰበበ ኦል አናዳ ሾረ ጉዳሌ ተበተጀደን ዶክተር በየነን አዲም ሰከነከ ሰቲ ረኮን ሐንቂናሌን ባይኤን ሙደተን ቡቃቶተ ዲቤ አዳ አዳ ቲፍሌ ሳጥሉ አከመለን መለተው ዳፊ ሶዳን ጅራቹ ለደካሰን
ለምሳሌ በባሌ ዞን ሰዊናና ራይቱ የሚባሉ ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የንጹህ አቅርቦት ችግር አለ።
ፈከናፍ ጎዲና ባሌ አናሌ ሰዊናፊ ራይቱ ጀደመን ከሰቲ ረኮ ጉዳ ዲሄሲ ቢሻን ዱጋቲ ቁልቁሉቱ ጅራ ጎዲኑ ባሌ ከነ አና ዳዌ ሰራር ጀደሙ ከሰቲ ቢሻን ዱጋቲ ቁልቁሉን ሲሩ መዩ ሂንጅሩ ኩኒ አሞ ለሚሌ ከነቡቃ አንረቲ ረኮ ጉዳ ዲበሌ ፊ ወረረ ገረገራቲፍ አከሳጥ ለመንታሲሳ ሃሊ ባይኤን በከ ገረገራ ረትሌ አርግኑ ከነጓን አገርሲሱፍ ኦፌገኖ ጉዳዳፊ ደገርሳፊ ቱምሰታሲሱ ለምበርባቺ ሳዳ
ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋል ለረብረብ የሚያስፈልጋል ነዚህና አካባቢዎች ለመርዳት
ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ቅንዳይ ሙክታር ጀማል ፍንፍኔራ
ወሪ ጎዲና ጉጂ ባሃ አና ጎሮ ዶላት ዱብፍነ ከጀደንት ኡምኖቲ ነጋ ኤክሲሳን ልቡና ማገላፈታን በከነም ልቡ እትደበኩን ኑራ ሃምባቲ ማቲነሞን ራጀፈመን ነሞተ ነጋቱን ድራጀፈም ይጀዱ አንገውን ሃላሳ ቆራታ ጅራቹ ዱበቱ ገልሞዳዊት ናይሮቢ ራጋባሲ
ሰንበተ ደንገዳ ቱሬ ሁምራይት ሰብያ ነገኝ ከበቺሶፍ ጉጂ ባ ጎሮ ዶላን ከሰሱቹ አቱሬ ጅራቱ ተረት ዱካሱ ከጅራቱ ኒመተን ጅራታናን ቻቶኮ ሃለቱሪ አከሲቲ ኢፕሰን
ገነመከ ዘገራፋቲ ቶኮናን ሰሚ ራያኒ ትሰብያ መጋለ ጅዱራ ረገራ መጋለ ሀርቀሎቲት ዲሙ ዳንዲረቲ ወልተቡ ኢንሰ ኡማሜ ወልተቡ ኢንሰ ሚንቦድ አሞ ኡማታናን ሰንጅሩቲ ባፈቴት ነማ ደርገጎ ሰብጀት ማናሊ ጉጀርቲ
ነሞተ ከሚቲ ነው ረጀፈ መንኩን
ጆሌ ዳርገጎ ታጆሌ ዳርገጎ ማቲ ሳይ ረጥባኒ እንደም ኩያቶ ኩል ዋን ካንከሶ ኦዱ ሰኑ ዩንቀበኑ ማነሳኒ ከሰት ቤት ተማነሳኒ ተቀን መነከሰት እጂሰን
ወሪ ዋን ካን ራወት ወማ ወሪ ሁን ነገኛና ኖቲሙ ራይት ሰብያ ቆፋል
ራያ ትብያ ለሂን ጅራ ወሊ እንደመኔ ገሩ ነሞት ነመጄሰን ህርከታት ነመጄሰን ሁንና ኮረብትኒ ሳውረም ኦት
ተርካንፊ ሁን ነገኛ ፍረት ጀደሜ ካናን ጎሮዶላኑ ማውን ባትካ አጄ ፈመን ነሞት ሰዲዳ ኢሳኒስ አብዱላሂ አሊ ሳፊ ገልቾፊ በቀለ ዲግሊ ከታን ጅራቱን ገንድቻ ሰገለ አሜሪካ ተማኒ ጅሩ ማርቲና ሞተሉ ቡንደር በካናዝ ድርግጎታ አጅቹ እንደበለኒ ድበቱ ጅራቱን ኦብጅማቱከ ድርግጎታ ጅፈ መንጀለ መንከነ ከሳ ተኩከታይ ሳፊ ገልቾቲ ወሲለቶሉ
ጅጨ ከነራ ካቱረ ሉት አከዳገነት የሮሳ ሊግራ ጅሩ የሮ ለወደ ፈኑራቲ አባው ማኒ አባው ወሪ አባው አይጅላኒ ወራና ሞቱማቲ ወለ አንጀዳኒ ሙጫ ራማነ ጅራ ወሮቲ ዱማታንቱ አዶ ሙጫ ካና ያላንት እይ ወር ኦላቶኮ ኩላቶኮ ወር ጅራኑ ወር ኩሌ ወር ናሚ ለማ ይራዱ ማቲ ናሚ ናማ ታዲ ናሚ ዱዌ ካኑማ ወለ አኒ ጆለ ኢፍራማነ ጅርቲ ሁጂቲ ሁጃቲ ማኑማ ዱፋኒ ነሞት ላ ሰዲዱ ማታኒ በቃ ኩኒዋኒ ራዊ ኩራዋቴፊ አንሌን በኩንዳን ደኔ ዋ ሰባቢ ኒቴልን በነ ናማ ሲያዞ ርዶፉ ሞቲ ናማ ቆታቴ ቡሉ ናማ ሪፊ ቲፋቱ ማን ያካንዱ ኤፊንዳ ከጀሰኒ ያከመን ልጉባቴ ፊል በኩንዳን ደን
ሙጫንም አፍሪካ ሰን ካንዱ ሰፋይ ገልቹዳ
ከገልቹ ገልቹ ተከይራማ ዲማ ተከይት ኦቦሊያኑ
ሚያከ ምትጀፈ መሳፈይን
ሳፈይን ይፍራ ዱፈዳ ባቴዳ ባቱ ጀናኒ ጋዲባየዳ ባቴ ወርቃዌ ቀባቴ ወርቱፈጄ ሲቃዌ ቀባቴ ኢኒ ዱራካት ከከዴ ሙጀና ኮቱ ጀና ኢትጋራጋሌ ኢትጋራጋሌ ጀና ኢትዱፈ ኢጂንተ ጀና ባካዮሲ አዘይት ዳዋቤ ካጄ ሰንጀት ጆሌን በቃ
ቃመ ሰበከ ከምሩ ኩታኒ
ባካ ሰቢ ዳዋሜ ጅራ ባኪ ቶኮ ባካ ኪናዳ ዳዋቱ ካና ላጤ ካና ራን ዳዋሜ ዱዳ ካና ዱባም ባየራ ጥይቲኒ ሐራቱ ካና ዱባም ባየራ ባካ ካኒ ሉቦ ካና ራ ካና ሉቄ ካና ራ ዳዋሜ ራ ካኒ ጋራ ሉካ ካና ዱታሜ ባካ ባካ ፉላ ሰቢ ዳዋሜ ራ
ኢቱ ተርካምፊ ካና ፉራቲን ዱራ ራኮና ኑ ሰነ ቱሬ ጅራ ሎሊ ወይሃ ተኡ ዋንቲ ዲማ ካና ተርካምፊ ካና ፍዱ ማሉ ጀተን
ራኮንቶ ኮንጀሩ ናኖቲ ኩኔ ና ዱጋስ ተይኔ ናሞቲ አማ ዱማታል ኩኒ ናሞታ ትራኮቶ ኮራገነንጅሩ ኑፋዩ ጋፊ ታይራ namidu ani namidu e wama moti mani gubatun no amra kochi marara no tayu gafita era motumma nama hunna tinqanno akkan jenna jenne rakkatu jirra male mani fidunne mani gubate mani fina mot kutuma te jenne nu uyu gafita teter ummata du dadwe nitta gafita era ennu himanna jenne di male ennu himanna kanu kadu enna mi kunu nama kana ennu himanna jenne man nu tayu gafita era
amma kam jirre nanon
amma ma ifirate na nuti mandi wandra mante na tazya ke na tenna manti du ejani du fani nanu nunga vanne kami sera kasila biye tana bulchu nanno kana bulchu le na gamma du fe manti du manti na ma wate e momani jenne nan sadir ra du matte worsu gaddu jira bo jira wonni bira wonni jira yige tu ba kana gaddu ha jira gaddu male wa jira wonni ko no jiru na ge anjira garu aga tani asi wonni bira wonni da ka be jiru ka bira
obujiman humne ne ga ka bichi sto tamo tuma tar kan fika na furatan ala suma darbani de man jechunis de balani man jiratan goro dola kanis wore bulchins ana de nyet jiru waiter kan fi furata me kana wanti umata fipsan injiru jechun ko matan obuta jiru awda bulcha ana goro dolati
kabasan uri kamnun uya jeda me kana humne motumma uji na ge nyati fi bahani aso de bujiru kara gubatti kan min be kan ne fi bosona kesa jiru rasasa tibanudan walakata natti lubbun namota sadeni darbejira ganda nurahum ba ana goro dola kesatti kun abataman kadda ba fane sakana umna motummatu lafaka e namota sadin kanarratti ajjecha lubbu urawate kajedamu gabasa kashin kanno kaunterratti wanti nuwenno addanjero yahumni amina genya ujina genya bahe dofe de ujira walakka kana ratti rasasi kambaname sababa rasasa bane fi kana unna bosone jirutti kana dukasa bane unni kun sababa ni bane fi sa uhini de fanno wonni nu kamdo jiru walakka kana ti lubunna ma bahu sati de fanno addatti ba fanne ka ordo fatu re ka kamnu kana
obuta jura jiratoni warje faman derge golin sadan jirato tanaga da jedu kana wan kulkulle fatan qabdu jede ga fenture
isarratti wanti qulqulleessineen jiru aggaammatti warra dhukaase ta'uu fi ta'uu dhabuu danda'a iddoon irratti dhukaasan iddoo moonaa manni jireennaa naannoo kana namoota lubbuu isaanii darban kana jiru kanaaf eentu dhukaase akkamitti lubbuu warra kanaa darbee ka jedhu dhimmicha hordofaa kan jiru ta'uu isaati.
Kana malees immoo manni jireenyaa naannoo sana ture kan namoota dhuunfaa gubateeraa jedhu waan kana quba qabduusin.
Manni jireenyaa gubachuusaa odeeffannoo. Naannoo sanitti hawaasa kaasaa turerra manni lama wayii gubatee jira ka jedhu san walakkaa yeroo rasaasi ba'u jidduu kanatti gubachuusaa odeeffannoon karaa adda addaatiin ka'aa ture kana manni lamaa fi lubbuun nama sadii kun darbuu isaati qabataman ka hordofaa ture.
Qooda akkas humnaan lubbuu namaa irratti tarkaanfii fudhatan kana to'annoo jala oolchuu ni danda'amu mootummaan waan gahaa harkaa qabaati.
Dhimmicha isaa kan qulqulleeffamu ta'a abbaan rakkoo kanaa eenyu ka jedhu san itti aansinee qulqulleeffamee qaamni karaa adda addaatiin kan hordofamu ta'a ammaas ka'umsi dhimmichaa karaa kan koraachuu karaa gabaabaan.
Bulchaan aanaa Gooroo Dolaa obbo Taajjura Awdaa himata jiraattonni mootummaan waan ajjechaa kana ibsa nuuf hin kennine jechaan komatanii fi dhimmicha gama seeraatiin hordofaa jirra jechuun deebii kennan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Dhagaan bu'uuraa ijaarsa buufata konkolaataa naqamtee kaa'ameef sheediif konteenariin keessatti hojjennee of jiraachisaa turre bulchiinsi magaalaa nu duraa diigee jechuudhaan namoonni gurmaanii hojii adda addaa irratti bobba'an hanga tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti manii jiran bakka hojii biraan kennamuufis gaafatu. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaa naqamtee erga gara waajjirichaa dhaqanii guyyoota muraasa ta'uu himanii komii dhiyaate irrattis deebii kennaniiru. Naakor malkaatu gabaase.
Buufatni konkolaataa magaalaa naqamtee bifa ammayyaan akka hojjetamu karoorfamuu isaa yemmuu dhagaan gammadoo isaanii kan ibsan hojii shaqaxa gurguruutiin akka jiraatan kan dubbatan obbo Addisuu Abarraa haa ta'u malee ijaarsi isaa osoo hin eegalin waan uumame jedhan akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kan of danda'e qursi nyaata misaadhaaf harka namaa eeggatu jira. Waldaa 36 kana jala hin xinnaate yoo jedhame maatii nama 5 wayiin 4 kan kanaa gadi qabee hin jiru. Anamma misaaleedhaafi maatii 7 jiraachisaa jira. Maatii 7 na jala kan jiraachaa jiru. Aangoodhaan nuti fayyadamuudhaan humna raayyaa ittisa biyyaatiin UID oromiyaa faxino poolisii magaalaa hooxinnaate nama 150 ol waraanaa 150 irratti ramadee qabeenyaama keenyatti akka nuyi dabarree diiggadde qabeenyaama keenyatti dabarree akka nuyi keessaan baafanne irraa nuyi ittise gilindarii fidee tiraakterii magaalaa keessa jirtu fidee qabeenyaa keenya barbadeessedha kan achiin ari'ee.
Akeekachiisa guyyaa meeqaas?
Xalaan tokko baarri keenya irratti laxafamee jira. Gaafa 24 saatii 6 keessa dhufee guyyaa sadii gidduutti qabeenyaa keessan asiin kaafattan taanaan tarkaanfii bulchiisa magaalaa isin irratti fudhatamu bulchiisa magaalaa wanta gashuu hin qabu nuun jedhe.
Maali?
Sagalee guddistuudhaan.
Namootni qaama miidhamtoota ta'anii fi kanneen hojjetanii jiraachuu hin dandeenye erga sheediif konteenarri isaanii jalaa diigame abdii kutanii bakka biraa akka deemanis kan isaan dubbatan. Hojiin gurmaa'anii hojjetan akkuma labsiin hundaa'e labsiin diigamuu qabaa kan jedhan namni naannoo buufata konkolaataa kanaatti hojii kaafee irratti akka gurmaa'anii hojjetan dubbatan obbo Fiqiruu Ayyaladha. Waan nurra ga'e jedhanis akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Guyyaa tokko ittaanaa kantiibaadhaaf itti gaafatamaan carraa hojii uumuu bulchiinsa magaalaa naqamte obbo Caalaa walitti qabuudhaan bifa namni tokko hin bittinnoofne gabaabaa ala hin taaneen furmaanni kennamee fi misoomni kun itti fufaa yaada jedhuun waliigallee baanee jira. Otoo deebii eegaa jirru jecha gochaan suukanneessaan lammii kamirratti iyyuu hin raawwanne jecha bakka hojii keenyatti yeroo ba'uuf jennutti namnis konkolaataanis galu kallattii arfaniin liyyuu haayiliidhaa fi poolisii magaalaa qaamolee adda addaa meeshaa hidhachiisuudhaan akka bakka hojii keenya akka hin galle taasifamne qabeenyaan keenya guutummaadhaan guutuudhaan doozerii bultiidhaa fidanii ittiin akka barbaadaa'u taasisaniiru jecha. Ijaarsa seeraan alaa diiga yoo ta'e kun Gibraayilii Ramadee ijaarsa seeraan alaa aangoo isaa da'u godhatee raawwachuuf hin danda'a. Garuu waldaaleen maaxaan labsiidhaan ijaaraman seeraan ijaaraman qaama seerummaa guutanii jiraatan jechaadha.
Aadde Tizzitaa Maammollee sochiin hojii gurmaa'anii hojjetan diiguu erga eegalee bubbuleeraa jechuun kan dubbatan.
Lamaaf afur hojii eegalee booddee hin gubate manichi keenya suni deebisnee kadhannee irdaataa walitti buusisnee ijaarre hojii numaa jalqabu immoo deebisanii immoo diigamuu qabduu kan jedhu immoo xalayaa yeroo suma jalqaban waggaa tokko hojjanne irra waggaa tokko hojjarre saati sanatti sanatuu yaaddaa hojjechaa turre egaa bormoo kaanee maal nutti fidu jechaama yaaddaa hojjechaa turre masaa mootummaa lama akka jirutti nu badhaan mootummaan addana jiruu fi mootummaan gubbaa jiru tokko mini mootummaan jiru dubartoota jajjabeessaa jedha dubartoonni eessatti maal hojjechaa jiruuf danda'anii jiru kan jedhu yeroo hundumaa gaafata addanaa garuu gaaf tokkos maal nu jajjabeessaniis maal hojjechaa jirtu eessa jirtu kan jedhu dharginees hin beennu.
Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaa Naqamtee obbo Malkaamu Fayyisaa erga waajjirichatti dhufanii kan torban hin fixne ta'uu himuun komii jedhame quba qabaachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himuun deebii itti aanu kana kennaniiru.
Odeeffannoon kan naga'e warroota ka'an keessa ammas furmaata argachuu qabu kan jedhaman muraasni ammas jiru kun kallattii fuula duraa keessatti barbaadamee kan iddoo laatamuu fi jira. Isa kanas marii keessa gallee jirra sadarkaa magaalaatti.
Sheediimtiin ni ijaarranne iyyuu bakkumti konteenarii ijaarranne iyyuu kanuma keenya ture haala malee nu jalaa mancaasanii. Yeroo bal'aa nuuf laanne akkuma irraa kaafannuuf iyyuu waan jedhu komii kaasu maatii ittiin jiraachifachuu rakkoo hawaasummaa garaagaraa kaasu tarii haala ittiin namoota kana hundumaatiif furmaanni kennamuu danda'u hin jiraata laa?
Egaa anamma akkuma jalqaba irra kaase guyyaa lama kas hin caalle ergan hojii kana eegaleeti ergon biiroo kana dhufeetti furmaata turtii guyyaa lama hin caalu. Sana keessatti garuu namoonni hojjechuudhaaf mirga akka isaan qaban beekamaadha. Namni tokko hojjetee buluudhaaf hojjechuudhaaf akka iddoon isa barbaachisu beekamaadha. Haa ta'u malee namni tokko waajjirri imaaxaa hojii carraa hojii uumuu kanas namoota akkasiitiif waggaa 5 ol yoo hojjete yookaan 3-5 gidduutti ce'uu qaba. Namoota ce'uu qabanii nu ceesisuu didan malee ce'uu qabna. Namoonni jedha yoo jiraate ammas wanti daangessu hin jiru ce'uudhaaf.
Isaaf immoo humna hin qabnu jedhu.
Egaa namni tokko iddoo biraatti argachuudhaafis ulaagaa barbaachisaa ulaagaa mataasaa danda'e qaba. Buufanni konkolaataa kun misooma magaalaa guddina magaalaa. jedhame yoo fuudhamellee namni tokko bifatti sheedii argachuu danda'uuti yookaan bakka hojii argachuu danda'u qajeelfamaaf tarsimoo mootummaan baaseetiin bu'uura maaliin argachuu qaba ulaagaa mataasa danda'e qaba. Ulaagaa sanaatiin argatamoo hin argatu qaama dhimmisaa ilaali duukaa mari'adhee kan hin deebisu taagara kallattii fuula duraa keessatti.
Yaaliin kantiibaa magaalichaa obbo Baggaalaa Shuumaa fi itti gaafatamtoota ejensii carraa hojii uumuu naannoo Oromiyaa dhimma kana irratti gaafachuudhaaf godhe naaf milkoofne yoon argadhe qabadheen dhiyaadha. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.